We are good classic music.
Yeah. Breton, kicho kigum, kina chama chiku. Kazi ndo hii.
Yeah.
Hey, dada usha penda bulumbu. Hey, apa kwangu nisha jigamba kama luambu. Hey, apa makofi, unite rambu. Hey, apa ni Kongo sitaki rongorongo. Go, jago po, anaimba na mado. Paka mutapago.
Go.
Na kuchaka juzi, leo unataka tuende kwenu. Ni kupeleke mbuzi. Punguza swazi. Mini mtoto wa cheesy. Mina tokea fizi. Na kupika zile pozi. Hey, jogo po. Busy. Unataka pesa zangu, ama unataka machungu zangu. Okay, uniache na mungu wangu. Mina pika paka zile zinachezeka. Kila mwaka mindo kulia. Kila mwaka mindo kuteseka. Kumba mina imba makuta misipati.
Ama sheri yako
kena landia mimba. Nestaki mchumba na mimo nye. Sie na manyumba. Nikingaliki na yumba. Yeah, peace. Mosaic Republic. Adassa Bafo Internet Maneka Gims Son Jean-Paul.
Yeah.
Katango show.
Yeah.
Ya good show.
Screw.
Okay. Katango show.
Show.
Bra. Ya good show.
Yeah.
Katango show.
Wewe.
Ya good show.
Aha.
Katango show.
Yoko.
Bra.
Yeah. Baperme. Bra.
Katango show.
Yeah.
Ya good show.
Yeah.
Katango show. Ya good show.
Bra.
Talana nga, eze ya kindo kite, te. Nga, ya zando kite, te. Hey, unitafute popote, pote. Bapirme. Ni ndagala misumari ni. Yeah. Chris Merdi Coupe. Yasmin Pro. Jordan. Yous. Trésor. Hey. SB Couleur. S-Boy. Air Love. Hey,
Tiroman,
Eli homme d'affaires, le banqueur. Katanga show, tunafanya show, tunatongoza bademba show. Ok kesho, minataka kesho, banite papa, unapenda kunikopa, deni yangu otalipa. Ok wey, unengia miziki juzi, unaanza kutukana. Hey, nanza kubamba bachawe, sita kuchana, wene kijana. Punguza swazi bwana. Kwanza na demangu, tarudia kanana. Misipende mumone. Munapenda kuchekicheki mademu za watu. Mbone munachita watatu. Mademu Lubumbashi. Hey. Mademu wa Kolwezi. Mademu wa Fizi. Mwache upuzi. Na mademu wa Kasumbalesa.
Sito mifata tena. Nisho kalamuka na pesa zangu.
Dan Chita. Ray West Devano, mon manager, Kayakambi Gabriel, DJ Sarkozy, Ashbaba.
Yes, me song.